Mponsetila, sidi mponsetila, ake mponsetila, lena kita maye, au sidi la kae.
Mponsetila, mponsetila, kita maye.
Oh, Bonsetina,